You feel how I feel, Tabule Lukundo. I love you, Unkunde, Kukunde. Utualo witu, Unkode, Chabazile. Hey, MK President, you professional, Chiga from Izuku Wakatera. Alongside, City Wise, wait.
Pamela, I, Pamela.
Bitch is from Niwe.
Pamela, I, Pamela.
You don't contend it.
Pamela, I, Pamela.
Pamela, I, Pamela. Pamela, nienda tukora fiyama na biti mawa kwenshasi. Nienda kutuara Amerika tujia mama pezi. Sayiru ndachusa nize nunga mkebiozi. Pamela, nienda rafu netunye kuru kutenya mizi. Nienda tuwa mbretu amenyika tukugwa hamizi. Nafu yitu neshine kankwa mshana hamizi. Nafu ya weli hayeli munungwa nkarushosi. Nienda kukwato moja inga wibudi please. Lukunde yote vishu ile tujie mwabu chafu. Sibu wani sibu limba mkwa gada nyo chuchufu. Aboru gambo barugo hoba gumeko musichafu. Niza kutuara mwenye ngobero takureba hafufu. Mwabandi kutamba nimba kuteka teka hariwe. I work for you mpaka buri mwezi.
Pamela, I, Pamela.
Dinti shwa niwe.
Pamela, I, Pamela.
Nino kachane.
Pamela, I, Pamela.
Kukante mura.
Pamela, I, Pamela.
Kukubura kutuabira tunyine. Wakabano njirangi wetori ya ndugao. Nakunda munonga nanyi na wayo. Nakutoro muta unombo izikota. Kama chine senta honi njizu kangu. Tukabatiri ya fishi tureza Hawaii. Kwa ule hebiro na manyira ukundo. Watandika kunjira mkurugo umisho. Obe senta he kaba chengile. Wainga no kukumangu tukorene zindi. Kuna vire nzahamuri munchire za misho. Okuato kwa wora garo mutaun. Wachiro tuchibi ama nchire nzo mukono. Watandika kunjira mkutoine na mani. Obe noburi ya ria bademu mchimane. Nitobu senta nitumani. Go! Nitumani tugenda.
Pamela, I, Pamela.
Dinti shwa niwe.
Pamela, I, Pamela.
Nino kachane.
Pamela, I, Pamela.
Mukante mura.
Pamela, I, Pamela.
Nikukunda. Bye.
Kachera dikusha na Pamela tutarasheka. Nafu yiteri kwa sanke mundu zijyo mshaka. Sede uyaga wala yinkwa murogu kwa aka. Shitama wotu uzore bebi nchubi haka cheka. Tuwa mara tuwe kiri yanka wafuchiri waku chachaka. We, chata mada.
Yewe na kureba mazima nka kukunda. Nanya chikubu zoti nanya na kukunda. Chikutangu sente wa mara kunyiri. Utandika kujona nko kukura mpaka. Ochire bondizo ino wabu sente. Oye bebi runche vitu turine. Wabu nobu diadia mademo chimanye. Nitobu sente nitumani tubenda. Nitobu sente nitumani tubenda. I wish everybody could get lost in this.
Pamela, I, Pamela.
Dinti shwa niwe.
Pamela, I, Pamela.
Nino kachane.
Pamela, I, Pamela.
Mukante mura.
Pamela, I, Pamela.
Nikukunda. Yo, Pay Life Guru Entertainment.